OMN Oromia Media Network abiyyaatti galan biiroo haaraa banatellee nama kumkurnyi hedduu Finfinneetitti hammateetiin kalee Finfinnee keessatti banate keessummoota bulchoota mootummaa dabalee itti gaafatamtoota gaafatamaa direktara OMN Jawaar Mohaammedii fi itti gaafatamtoota gareessaa hedduu dabaleetiin qophiitan irratti nama kumkurnyi hedduutti barkumee keessatti wal dhufe.
Oromia Media Network OMN har'a Finfinneetti handhuura Oromiyaa irratti eebbifamaa jiru kun ijaaf gurra uummataa ta'ee har'aan qabsoo uummataa faana ta'uudhaan jijjiirama Oromiyaa fi biyya keenyatti dhufee tumsaa tureera. Miidiyaan kun ammas bilisa ta'ee qaama mootummaa fi qaama siyaasaa akkasumas qaama abbaa qabeenyaa kamirraayyuu miidiyaa uummataa ta'ee itti fuudhaaf kaayyoosaa ijaaf gurra uummataa ta'ee itti fuuf kan dhaabbateedha.
Abba gadaatiif abbootii amantiitti taaneetiin eebbisan.
Diinatti waliin kennitanii bineensa waliin nyaachistanii irraa bulaa mana nagaatti gala.
Harka keessan rabbi jala ol qabdanii yaa rabbi nu milkeessitee fiixa nuu baasi, wal jaalachiiftee fiixa nuu baasi, wal jaalannee dhugaa nuu godhi, wal ammannee dhugaa nuu godhi, walin makamnee dhugaa nuu godhi.
Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkicha, kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu, hamaa nurraa haa qabu, tolaa nutti haa qabu, biyya keenya biyya jaalalaa, biyya gammachuu, biyya nagaa nuuf haa godhu, beekaa keenya nuuf haa bulchu, wallaalaa keenya karaatti haa deebisu. Waaqayyo nu hedduutti haa argamu.
Qamaritti irra fuudhee Oromiyaaf biyyi walitti faarse.
Anaa dhufu joo harkeenya. Heessona gabbannan seena Oromiyaa. Diigaana beetiyyaa biyyaa kaatiyyaa. Kudumiya saamaniin dalatoo.
Daareektara boordii daareektarii OMN obbo Kitaabaa Magarsaatti irra fuudheetiin gada ganna furtamaatiin duubatti biyyatti deebi'ee jedhee erga dabarfate.
Ani namni kun isin argitanu waggaa 42 dura biyya kootii ba'ee har'an deebi'ee Oromiyaatti deebi'ee gala. Jijjiirranni biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee kan nama boonsu. Ani barreessaa dhakkuman isiniin jedhe pireezidaantiini jaarmaa kanaa Dr. Ahmed Galchuu jedha inni asitti argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee baay'een isinitti boona. Daa'ima waliin kunuunsine guddifnee asiin geenye kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafannaa jedheera. Nuti amma humna keenya asiif achi fiignee tajaajillee asiin geenyerraa har'arraa calqabee jaarmaa kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafadha.
Ittaan immoo galaanaattu aadaa badde galtee jedhe.
አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር የምንወድ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ የተከበራችሁ አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች ቄሮዎች
እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ከሁሉ አስቀድሜ ወንድሜ አቶ ጀዋር መሐመድና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ከነ ሚዲያችሁ ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁ ላለሁ በጋገመደን በገነጋን ጥተን ዛሬ በሀገራችን የለውጥ ሽታ አየሩን አውዶታል ተስፋችንም ለምልሟል ለውጡ የነጻነት የፍትህ የኩልነት የአንድነትና የኢትዮጵያዊነት ለውጥ ነው። ለውጡ ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ፣ ጥላቻን፣ ብጥብጥን፣ ቂም በቀልን ቦታቸውን ያስለቀቁበት ለውጥ ነው። ለውጡ መራራቅ፣ መጠራጠር፣ መለያየት፣ በመቀራረብ፣ በመተማመን፣ በመገናኘት የሚገለጽ ስር ያለው መላ አገራችንን የናጠና ተስፋ የጫረ ለውጥ ነው።
ነማምራ ጌታን ኩነኒ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን እቲ ትጋፈታማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖ አማራቲ ወንጉዶን ንጀደ ጅጅራ ማማንታን ዱፍካናፊ በጋመደኒ ዳይሬክተሪ ለታይ ሰኔን ጩፍቲኑ ዩ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ኡመት ጩፋ ወጀቱ በጋመደኒ ጀዴቲን ሞቱማ ሳቲ ፉፍለ በክቦይቲኒ ኡመታ ዱፌን ዱበተ ኢታኔቲናሞ
አዬ ኩንጃለ ኸይዘ ከከብዞት ኮምፒውተራን bara oromo first bife omn tin jarre odeyfano keessa hunda ittiin dabarsaa tureedha arra waldaansoosan injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessu waan hin barbaaduuf paantii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidentii keenyatti dabarsee kan nu barbaada. Akka inni na waakanne immoo abbaan gadaa dhufee narraan fuudhee akka kan nu hin gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hootti.
Ilmaan Oromoo, keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kanarratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Ilmaan Oromoo, qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas
Jawaar Jawaar Daayireektara OMN qofatoon ta'in ilma Oromoo qabsaa Oromoo isin fuulduratti gana baay'ee daballa. Jawaar Mahammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti, miidiyaa qofa miti.
Itaanetini President Lemmani isaniin raayyaa qabsoo Oromoo jedhemmoot dabre.
Raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'ammoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akkan dukkanoofin akkan dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf
Midiale Oromia Midiale Kawalin Nutti Idame Arara Egale Kapsobiya Kesan Walin Egaludav Nutti Matamejra Wante
Tani Tanamo Jawari Tidubat Gavatama Director O Yemen Jawar Mamet Tidubat
Akailina Wakan Nemo Abanga Daruvena Ramuraka Nubigava Abanga Dabayana Hot Falman Nemi Akavi Falman Tarsimo Masakam Tokumman Karsov Kanavin Jivan Arad Ansa Tokun Isini Dabar Subarbad Karson Romo Ogash and Tamab Kapso did that turte in Jifan Norango Labantajirti Gabin Oromo Debe Chumiti Harra Oromon Mazara Diniti in Shiran Titata Turevi Warane Timbo Baseri Genetti Lola Sature Toatejira Injibanno arganne kanafi taita arkatti galbanne kana hidda garsiisun qabso boqonna qabso ittianuta boqonna qabso ittianu kun akko president lamman janitti boqonna injibanno kanatti galba qabsiifnu ka oromia maddana gaagonu ka oromia mitom sinu fi guddinnu ka oromia madde demokrasi duri saliti debe uta ulagam kero di yo isbin gorbat tarsimam masa kam no ganjau yero isrim barresu laftu timiti ammas injibanno kana aisizu o ka barbanu tate tok oromia tas gabesu barbachis lamabba Olan tuman sera aten syarafan negu lebar bacis. Kero di negar sim lebar. Cuma negara onsi negi. Warga kau enuh jilbi paci negi. Warga liki nugal curu bakat dewi negi. Korone arkat dewan negi. Amo Romea again. Amo Gerade Gepan. Amo Tokumajin San. Amo Garabuldura Takampan. Dina Gedenya Budivan. Akazimire. Hanabu Agero. Bakamar Regi Ruganati. Walla Gepachun. Walindemun. Barbachizada. Akuma Alese Hindana Rogajan. Dande Saniga Sistan. Tokumanga wanja tokumanga ngar sintan motuman zaituna miti daganin buya nan gabu tari gar sintan sariti haradi limal jabeidu oganni oromo biya bulchun danda walbulchun danda uja dugana Ya ummat oromo wagga shantama oli broro birra bukkeesu qabsoofte jirta waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeyde jirta hidatti shamte jirta tuubbatamte dhiitamte jirta harra irra ante dirqama biyyaa fudhatte jirta injibannoo kana eeysisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaasaa tiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti dhaabbilee siyaasaa oromoo battala kanatti argamanii fi hin argamne hundaaf dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada hedduun keeysan hangafoota keenya warra kalee dukkanatti ijaba baasee
badri qerroda peda isin wabo galesat isin buresito da macatu lama afran kallo qabsawo da bale bi buresito da qabsawo da bawdat isin abodi kenya ifa kenya amalle iftani akatinu fuftan barban dabilen siyasa kenya qabsok erron ittin woregame bilchina kudada na singae kana gara fitatti goos ge surratti dirkama kudada qabdan qerron kubba harka dinati buda isri kenejira kubba dere kunustani goli galchun dirkama kesen ummat oromotif walqittumman tabamiti ummat oromotif demokrasi timmajira chufi ummat oromotif bi ethiopia tan demokrate sujechun wabi kenya kamata kenya ummat oromo wasadif kapsai tokofa demokrasi mirga namota tv kan dumfa mirga ne sura kallamata biya video bitra charrakate hiyumma ke zaw basura kan zadaffa ibjiddu fi olla satin nega gabachuda ya ummat olla kenya umman oromo isinin alatti demokrasi matasa argachu hendandau isinin alatti nagadate misomu hendandau isinin alatti naga argachu hendandau ummata kenya bunda wali waltane dirkamo kanumman warta gale alatti fayada mudan sirna demokrasi sirna misomati naga nuhunda aftau jaru wambar banu kanamo wada akuma kalesa senne arralle arosine boru kan dugom sin wantau Orang di dalam kurang kenina nuajin hira hal kawal kabinet biaya tenya gudib nanjakan.
Tanya tenammo acalu hundesa terafun. Acalu ni huan itu farse jira jira. Kopin suni kagabab. Nekan fakatu ana fermar sawa interneti kena resani kena tagam kanan jen tanaf tanum.
Jira jira jira.
Ayela mna gaxe sunubula ansora raket
garanu battise anui ya wa iram pachu ya wa iram pachu ya wa iram pachu anui ya wa iram pachu anui ya wa iram pachu anui ya wa iram pachu anui